Made beats on the beat.
Byatangiye turi kwibabaza, twari twahembwe twimereye neza. Nuko telefoni irahamagara ati mufate kamwe ndaje. Tuba benshi tunywa nyinshi, ibikonje ibishyushye turagotomera. Muri ako kanya abaraje yasanze abajama
kuri kontwari,
ati kunywa ndashoboye
kuri kontwari,
birangira nabi
kuri kontwari,
asinzirira
kuri kontwari,
arananiwe arananiwe arananiwe.
Yaje yashyushye atabonye umwana ntiyataha, ahita abwira DJ shyiramo biti.
Genda gura akantu sunika ingoma inane, umwana ashaka kuryoshya. Ati sunika ingoma inane, umwana ashaka kuryoshya.
Agiye kwa kirindi asanga bateri yabaye low. Yasanze abajama
kuri kontwari,
ati kunywa ndashoboye
kuri kontwari,
birangira nabi
kuri kontwari,
asinzirira
kuri kontwari,
arananiwe arananiwe arananiwe.
Twakomereje muri ghetto turi muri after party, ngo n'umusaza mu kirori iduta
azabani bazani zindi azabani bazani zindi.
Ngoya rwose biranga yasanze abajama
kuri kontwari,
ati kunywa ndashoboye
kuri kontwari,
birangira nabi
kuri kontwari,
asinzirira
kuri kontwari,
arananiwe arananiwe arananiwe.
Yeah.